Enye izinto abazali abayisaba kakhulu ukuthi hleze abantwana babo baholeleke ophathe ngokuphila nabantu abarong ngokuba nama role model angemahle. Ngokubengelele nemfudumalo ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo BT wakangema ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Ma ucabanga kukangaka uNkulunkulu ebona iy'ngane zakhe ziholeleke ophathe ngokulandela isibonelo sabantu abarong. Ngakho angubuze, ngobani ama role model akho? Ngobani obavulela inhliziyo yakho, obavumela baku-influence ngokuthi ucabange uyiphathe kanjani? Futhi nayi inselelo, ngakube bakufanele yini lokhu kuhlonishwa obanika khona ngempilo yakho nezinga elikhulu kangaka lokubathemba ngempilo yakho na? Izolo sikhulume ngobuhle bokuba nama role model amahle ezimpilweni zethu, ukuze nathi njengabafundi baka Jesu, okuchaza ukuba ngabafundi ngqo njengasesikoleni, siphenduka sibe izitshudeni zakhe, sifunde umsebenzi la wenziwa khona, sibuke kuye ophambi kwethu esikhombisa. Kodwa namhlanje sizona sexwayiso sokugxumeka ama-mentor arong ey'mpilweni zethu. Asiphinde futhi sizwe nangomphostoli uPawulu kulesi sihloko kwabaseFilip 3 verse 18 no-19. Ngokuba abaningi engantshela kaningi ngabo, namanje nginitshela nangey'nyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu, abakuphela kwabo ngokubhujiswa, abankulunkulu wabo isisu nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaka okomhlaba. Sihlobo sami, kunabantu leminyango abazenza amaKristu, abazenza sengathi bangabalandeli bakaKristu abathembekile, kodwa thola ukuthi uma sekuhlolwa iy'thelo zemisebenzi yabo, nakuba bengezwakala babukeke bemtoti, kodwa balutho futhi abasondele kwakhona lapho. Angisho ukuthi ungayivulela abantu abarong inhliziyo yakho, ungaholelwa ehlathini izitha zesiphambano. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Okuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanti ungangena kwi-Facebook page yethu ithi Izwi Elifresh.